waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali iyadoo ku ooyeysa maxkamadda dhexdeeda ayuu xaakin lex lasry hakiyey hadalkiisii si uu uga ogolaado akoon guure inay oohinta joojiso oo ay isdejiso maxkamadda ayaa loo sheegay wareerka iyo argagixii galabnimadii 2 sano ka hor markay guure oo 37 jir ah ay gaarigeeda oo 4 caruur ay saaran yihiin ay gelisay haro ama biyo degeen ku yaala Melbourne. Inkastoo shaqaalaha badbaadadu ay isku dayeen inay badbaadiyaan, haddana bool oo 16 bilood jir ahaa iyo hangar iyo mandi oo 4 jir ahaa mataanana ahaa way badbaadin waayeen oo goobtaas ay ku geeriyoodeen. Xaakin Lasry ayaa sheegay in waxyaalo badan aan wali jawaab loo hayn.
Notwithstanding the various personal, historical and psychological pressures you were under at the time, which I acknowledge were significant.
Marka laga soo tago culayska shakhsiyeed, kan taariikheed iyo kan maskaxeed ee waqtigaas ku haystay oo aan qirayo inuu ahaa culays weyn, haddana sababta saxda ee ka dambeeyay falkaaga maalintaas siyaalo badan waxay u ahayd masiimo aan la aqoon oo aadan noo sharaxin. Xaakinka ayaa sheegay in la ogaa oo dhakhtarka maskaxdu caddeeyay inay haweentan oo koonfurta Suudaan ka timid ay qabtay xanuun xagga maskaxda oo ka dhashay argagax intaysan Australia imaan. Maxkamadda ayaa loo sheegay argagixii ay soo martay oo ay ku jireen inay u soo joogtay saygeedii hore oo horteeda lagu dilay iyo lafteeda oo ay kufsadeen maleeshiyaad. Madaxa dalada ururka koonfurta Suudaan Kenyatta Wall ayaa sheegay inay qayb ka tahay xanuunada dhanka maskaxda ee ku dhaca dadka ka soo qaxay wadamada dagaaladu aafeeyeen. Laakiin markuu ku xukumayay Gore 26 sano iyo 6 bilood oo xabsiya, ayuu xaakin Lasry sheegay inkastoo ay arrimahaasu jireen, haddana waxay gashay, ayuu yiri, dembi weyn.
This case is an all-encompassing tragedy. It is a tragedy for your family with 3 children deceased through your actions.
Kayskan waa mid isagoo dhan masiibo ku hareereysan tahay. Masiibo ayay ku tahay qoyskaaga iyo 3 caruurta ee ku dhintay gacantaada. Adigana masiibo ayay ku tahay sababtoo ah waxaad burburisay noloshaad Australia ka bilowday. Jaaliyadana masiibo ayay u tahay. Aabihii dhalay caruurta dhimatay Joseph Manyang ayaa maxkamadda ku sugnaa markii xukunku dhacayay, laakiin wuxuu maxkamadda ka tagay isagoo aan wax hadal ah jeedin.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada 4 iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websyte-ka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.